KNB.com.
Yeah,
records.
It's about time, you know. Make a zone in the house.
Kinachi.
Uyo wewe unisirapo. Na eni mtu. Not everything that glitters is gold. Ufile wa ishiva. Kulipeka po yesi amba na pacharo. Mivambiri vima chitika muna nyuba. So you know. Mati singa kufosi ngangala. Singa kufosi ngangala. Mati singa kufosi ngangala. Na wapeza chamusho chira ine. Kati singa kufosi ngangala. Singa kufosi ngangala. Mati singa kufosi ngangala. Na wapeza chamusho chira ine.
Anyways, wow. You can do what you wanna do. That guy, na eve ni muntu. I can't force you, ungaende no vundu. No wonder tima siyana mazina na metundu. Choice yako siyanga. Don't lead me on, gajisini makupanga. Not everything is good at its gone. Ufile waishi we baby as you move on. Kulibe kapo yene siyambana pachalo. I wish you the best, ukapezika mungela. A Mr. Nice, uzaka ni kumbuka. Teenager type, yovuta kupezeka.
Unawe unisilapo. Na eni mtu. Not everything that glitters is gold. Ufile wa ishiva.
Kulipeka po yesi amba na pacharo.
Mivambiri vima chitika muna nyuba. So you know. Mati singa kufosi ngangala. Singa kufosi ngangala. Mati singa kufosi ngangala. Na wapeza chamusho chila ine. Kati singa kufosi ngangala. Singa kufosi ngangala. Mati singa kufosi ngangala. Na wapeza chamusho chila ine.
Inkani ya chite mwiko ya lishupa mami. Ngata mwaba commitment na trust mchite mwiko. We make decisions without self-control. Baby, na 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 na. Hakachira kambushi kasengere pokekele. Oh, mamushe ni vambiri pacharo. Boipa ni vambiri pacharo. So it's up to you to choose a choice. I won't force you.
Uyo we unisirapo. Na eni mtu. Not everything that glitters is gold. Ufile wa ishiva.
Kulipeka po yesi amba na pacharo.
Mivambiri vima chitika muna nyuba. So you know. Mati singa kufosi ngangala. Singa kufosi ngangala. Mati singa kufosi ngangala. Na wapeza chamusho chila ine. Kati singa kufosi ngangala. Singa kufosi ngangala. Mati singa kufosi ngangala. Na wapeza chamusho chila ine.
I know I've been through a lot. Daba uli fulu fulu na ma report. From now on kambankani yako ma cut. Sinifuno kontrolo la manga remote. Hey, kulibe kapo yesi yambana. Iwe na initenzo kondana. Chone kafuti sufu nukala. But uli fulu fulu chabe na drama. Remember ye back in the days. Now you wanna put our love to the waste. I tried everything to solve this case. But it seems like some is on your way.
Uyawe unisirapo. Na eni mtu. Not everything that glitters is gold. Ufile wa ishiva.
Kulipeka po yesi amba na pacharo.
Mivambiri vima chitika muna nyuba. So you know. Mati singa kufosi ngangala. Singa kufosi ngangala. Mati singa kufosi ngangala. Na wapeza chamusho chila ine. Kati singa kufosi ngangala. Singa kufosi ngangala. Mati singa kufosi ngangala. Na wapeza chamusho chila ine.
Mr. Raymond and Sons. The Visual Leaks. Black Ice Media. DJ Sixina. Yeah, boss. Yeah.
KNB.
Zenwalk.com.
Records.